kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou Ouattara tukugi jangé fandu hala Mamadou Samassi ko jomgel secret hebibe to bayngara tournament demobe julabe gullude demal kawri do gotum bangal no cioggu jaba cewdo mawri tarbi meden hande naba den na gellil le bokoro ba le gesal kajurube darde famu nokku kerta do den le nokku le den galdure de ngon sema kor jamen kerul je hande bismillah secret bayngara tourno tan wiide ben demobe julabe gullude demal kawri do gotum nyande ben gadi batu nyande 38 juillet harude do gotum bangal cioggu ben jaba cewdo mawri fandangal do kawtal ngal landini ap h caritas mali yo hak ben huntande hore demal ben e bingel gel do bingel jallo kedana fostango usman nyalbul e alsisi
bala remobe nogo e jeddi gon e leeku meningaaji joy cercle bayngara kawri e ngal kawrital pawingal do holitingol cioggu gabu remobe bi ana jogi ti allaaji kewdi fa ciotta ko kebi
non sera gaddo
so njippi mi nabbi ne cioggu kilo jaba o seeda ka ana wela min sabi hande ka wala ko mi kebota hem sen demo fa yoto codob so sotta jaba o wadi jidal hakkune mu en yalla na hawra e cioggu mo warta yireede mudum
an yara ka pire hula
e wi dirisa nantumbe a ciotto o gabu ngal kawrital wadi faabe ndoki ndira hakillaaji do cioggu mo mbaawi sotude ko ay nafu debbe fu
jaba shi
ittobe jaba o kayen jeyobe dum be won cioggu mo hawri e dum mudum yo teme did nyakuri butnogay teme did yaade teme tati hana burde don so jaba keso jorna don o hana yeede ko buri teme did e buddebe sabbu
bi duruka
kebrongo hakilo ONG APAS e hakilo mudun golle gabu nafa mudun ana mawni sanne bangal yirwere ka darindi directeur mabbe Ignace Kassoge nan darte humni be golle mudun beede yirwininde o golle
vous savez que sur le plateau
do andito ha be to kula ke da wontum dibe kebata e mudum hunde yeyugol jaba oni woni ko be kebata e mudum sanne do juuni lawongol hore do fu do wonto remete faayo toto itete kay choodobe so sotitabe fu homo fu wiandan ko hebi ko tamay joodo mudum fa gollangal ka heba yerude kinabe kukondira joodi mabbe be jeewa hono be baawi hunciirda dum so be nabira dum yeso
des chaînes de valeur
le hokkindirgo mabbe hakkilaji cioggu awdi mun be tufi dun temedere e debbe sappo yaade temedere tati sefa kilo sinibe kettibe ciottire kilo gabu chapande jeddi yaade temedere e debbe sappo wono ko arma jikiba hebini sijo tamani juude bayngara
fahande to bayngara turno talki mbenno nyogitibe to tama nyande aljumaare de jaabe burtina gonbe le ngalure de mbenno o do golle aser fanda mudun wenwa munyale men kabaru challal jande hebgul golle ko nande mudun do bafla be turno men ardibe kabaru cellal puddi fasagol nyaw ciawde le mafina yo ciagal ko nyawbe nayo jamali nokku o du iwdi 38 men juet tugade go outo do men faba fc msf men fasabe yo sukabe iwdi du je en libbi jena yari du mabbe sappo enay to kita turno ko warta tabato don hayabe men janginama ande kesa intelligence artificielle e do lendal école sos village bien d'enfant iwde noga jene tugade 38 juillet men yo yalla e be gollirra dun e be dorade kebal be fuftota ma talki serantagal juna jahanna kajulo be dorade famu ben nokku lodudo bokoro ba be dorade famu nokku kerta do gondo li ernde ngallurende men kanko Oumar Berthe yo tendinowo Amir Bokoro bakarna ko Halidou Fassane Ousmane Yalbouli
landa yoro nje borokoba
onko ana wodi lengendi bolokoba sini neddo majjarama hunde tewti ronki yitude o halnan mawbe gennindi ben en garata le nokko o holletinde kabaru mudon ko buri hewde fu onko wadan fa ko majjidon yite neddo bamdo don o waran hollita wi'an kany hore mudon bami se tawa dum gujjo se tawa dum jambotodo na ko jomun lati fu sini o kabaru wadam le onko dabere mudon hebete ana moyi holletinde wiide onko dun wana wendu on togge non le fina tawa mo noddire kashu hobbe baawa yottaade le o nokku nen dun an holle wiide faysi kambe be mbujjama be baawa hebude nafa mudun
taati nyene bo fiew
do kadde kawrojum kirruje handi sakrama ke njaram hedar yo enkirijum